ishiye kuThixo.
Asinofaniswa nabanye sohlukile. Whatever we own, we make sure yona isukile.
Sibeka phansi, sibeka phansi.
Siyabutha bothukile. Ababandaziyo bathi sibu ukhulile. Thina singamathemba welogish. Thina singamathemba welogish. Thina singamathemba welogish. Thina singamathemba welogish. Ba ICT lizo leqwa ngubani? Inhloko zinkulu abanye bathi sinengani. Lamela ngowozimela kodwa ndisebukhali. Phezu kwezinto umqala wami ungaphaya kwebhali. We living our best lives nangoku kunzima. Yonke into endityayo ifika kuba silima. Undibuze kuvuyo mna ndiseyidrima. Eli ikhangela sozulibone licima. Eli ikhangela sozulibone licima. Eli ikhangela sozulibone licima. Eli ikhangela sozulibone licima.
Ngonde maqatheni ngqwalashele kuphela imbadlo. Ungayigcina lo advice ngoba umcebisi endibaziyo livato. Enobhut mandla wabaleka so washoze nzenzu Castro. Ewe ngilala ngemehle linye ngikade ndihleli nabo. Engicenga umoya ongcwele nje anikhokhele ubravo. Ashoze ndimamele ububhanxa mna ndisikoko sengelizwi. Namjita urherezayo kwasoloko engenatshintshi. Bandibona kude ngoku kodwa sikhule singena-TV. Always at the job ungandiboni ndingena-CV. I-bread winandimo ngoku ithemba likwibhinqa. Indele ndlela kwatsho u-heavy cane khula nemikhinqi. Phuma moya omdaka ozanyusela umbilini. Thina singamathemba welogish. Thina singamathemba welogish. Thina singamathemba welogish. Thina singamathemba welogish.
There was never a time when I was an average nigga. So it's not fair to Uthixo nabazali bam to live like an average nigga when I was never born.